Chumba cha zarura, emergency. Masiku nzima sijalala, sijakula na stresi. Nyumba imegeuka kuwa chumba cha zarura, emergency. Nimesoma na hela kwanza mpaka la saba, asa ita mekua hela kazi kazi yake kudanga mama. Tamzima unamjua yeye, kitandani fundi shanga dada. Nimesoma na hela kwanza mpaka la saba, asa hivyo amekuwa anajobu kazi yake kudanga mama. Tamzima namjua yeye, kitandani fundi kiuno na nadebela shanga dada. Shemeji mfunge kamba mume wako, adada mshike shati mume wako. Shemeji mfunge kamba bwana wako, adada mshike shati mume wako. Sijakula na stresi, nyumba imegeuka kuwa chumba cha zarura, emergency. Masiku nzima sijalala, sijakula na stresi, nyumba imegeuka kuwa chumba cha zarura, emergency. Is out a cable traveler, baba. Baba nasili yeyo, Uislamu mgumu unishane ubishi, istikama msimamo. Wanangu wa kambi ya masera, wapi jay, juma kama juma, nisalimie kidi, championi la mafigo, juma kaiza. Hii sauti kichawenu wana, wanangu wa blamfotiri, nakubali mwanangu mauvava, midoke babai klam, shabori. Wapi dogo azali isa utakichalenu wana. Watafutagi respecti jigo mawe, jigo mawe. Nangote star isalimia luduno inki. Na kazalika, kazalika. Hidi bongo simpa vita alitolu wapipa ina mazola, mazola. Nisalimia mwanangu mwenyeyo na sisegu Black Mamba, yeyo. Wapi alitolu nakubali champion, champion, champion. Asani Madula, wapi champion losta da Tony. Napo nyumbani kwetu Team Kibaba wa babesko baba bako. Zikuwa zari smigwa kibabe.